King Star Kid. Sip on up in the cocaine.
J Stereo.
She my love, she my love. She my love, she my love. She my love, she my love. She my love.
Oh baby, me am ready. So sweetie, come my baby. Tamu yango na chisisi. Nikiwa nawe na jivunia. Nikupe moyo mkonge dunia. Oh baby oh, oh baby oh. Seme nini minaitikia. Kwako huba nimeivamia. White kala onyele India. Oh baby oh, my baby oh. Nilegeza wako mwendo unanimaliza na kwa chizi na pumbazika na pumbazika.
She my love, 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 she my love.
Kumaanisha nini?
She my love,
she my love. Kwa kani futa moyoni spina kamba gani. Kupetis mapigwa pambio, siusa kwa ya gani. Ma ex popote mulipo, niaje watagwani. Kinikata za nje, mwendo kumwaga ngantu. Alafu mwazeno squeeze na chapwa, nkichelewa kuoga. Na chapwa nisipo maliza misosi. Na chapwa nikipiga gata kumoja. Na chapwa nkirudia pusa na soksi.
Kamana ne kama tisos jona shibu gani. Nimefungo kama mbuzi jina bandragan. Bebe na maneno mawipoli na sama ani. Kibenteni mtachagua gani gani. Alafu mwazeno squeeze na chapwa, nkichelewa kulala. Na chapwa nikijinyiwaga mwenyewe. Na chapwa nikijipiga kia mswaki. Na chapwa nikioga mwenyewe.
She my love.